Uwo mumararungu amakosa ndayemera babarira sinari kubumwemera wakayira kucunga kitama nkacunga nirira burya byaragatara kari mu mwijima urakumbuwe bakumbuwe nabo mu rugo abamurima twawuteye akanyamunyu nabuze icyo mpita mukura nawe mera nabuze aho ntega mukura nawe mera mbona y'urukundo aho kose gato kabudu kumara inungu ni nk'inyama y'umunyu wawe nari niteguriza byarakoka nangu aya sinananiwe gushinga amavi ahubwo wananiwe kumenya ukuri urukundo rwanjye se rwari buriri twari bamwe tutari babiri iminsi y'ikimansi sinakurekura sinarota nkubura sinahomba wunguka disi ni wibuka ubundi ni buvu irimo we nyabuna ahone ninjye wivuna amakosa yanjye 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 Sani wakumai Nashima mama wawe wakutai Kiri mchisi pjaki nyusi pjoni pingai Masi misi kubiteje rezo pjabakani Baby Baby izi na menu ufu Baby Shiri miti mamu vitu Business akona rishasha Mbae ngumi saza wakwa mijijikamba Kiru kangisanga Aburu wantanga Tibu sayontanga Ama uwa ibara Ama uwa ibara Nirukamusa, aburu watanga, ibuzi watanga, ama uwa ibara